This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza hano kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikaze kandi mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi mu gihe u Rwanda ndetse n'isi yose bikomeje kwibuka imyaka 20 ishize genocide ibaye mu Rwanda Radio Ijwi rya Amerika nayo ikomeje kubagezaho ibiganiro bijyanye no kwibuka iyo genocide yahitanye inzira karengane zisaga miliyoni imwe muri iki gitondo kuri telefoni kuva i New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi kumwe n'umunyarwanda kazi wacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi ndetse akaba n'umwanditsi uyu munyarwanda kazi aherutse kwandika igitabo ku mateka yabayemo muri genocide cyitwa Tested to the Limit: A Genocide Survivor's Story of Pain, Resilience and Hope. Konsole Nishimwe ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kunyakira kuri radio yanyu.
Mu gutangira iki kiganiro nagira ngo ugenekereje uwo mutwe w'igitabo cyawe ushatse kuvuga iki mu Kinyarwanda.
Ngenekereje bishatse kuvuga nk'umuntu tested to the limit bishatse kuvuga ko nagerageshwe ni ibigeragezo biba byakubayeho. Noneho subtitle ikavuga a genocide survivor story of pain and resilience and hope bivuze ko n'ubuhamya bw'umurescapé wahuye n'ibibazo no kwihangana niko menya na byita sinzi ushobora kuza kumfasha n'icyizere.
Konsole Nishimwe uri umunyarwandakazi ubu ngubu utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 icyo gihe imyaka 20 ishize wari he mu Rwanda.
Imyaka 20 ishize mu Rwanda nari aho bitaga ku Kibuye ariko ubu ngubu bita Karongi District y'Urubengera niho navukiye niho nakuriye ngo n'ababyeyi banje nari mfite ababyeyi babiri mama na papa nari ku myaka 14 n'abavandimwe batatu bane ubwo murumuna wanjye n'abasaza banjye batatu uko twanganaga mu rugo.
Waduciramo muri make uko wabayeho muri genocide.
Ubu twasigaye mu rugo turi babiri, hasigaye mama na nanjye na murumuna wanjye. Ingaruka nagize basaza banjye barabishe bari batoya, warufite imyaka 9 n'warufite 7 n'warufite amezi 18 na papa baramwishe ngo bica n'abandi n'abasogokuru banyogokuru n'abandi benshi bo mu miryango. Ubwo mu kwihisha rero muri genocide twihishe hariya aho navukiye nge na mama twihishe mu buryo na murumuna wanjye mu buryo bugoye cyane. Abantu baraduhemukiye cyane ku buryo byatugizeho ingaruka zikomeye nkanjye uko mubizi mu Rwanda abagore benshi n'abakobwa bafashwe ku ngufu nange icyo kibazo narakigize uburyo byanziriyemo ingaruka z'uko mba n'agakoko gatera SIDA kubera izo ngorane nagize muri genocide n'abandi bose abakobwa bose.
Ni ibibazo bikomeye cyane kandi natwe dukomeje kukwihanganisha no kwihanganisha abandi bose bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo. Konsole Nishimwe, kugira ngo umuntu afate icyemezo cyo kwandika ibyamubayeho, kwandika ubuzima bwe cyane cyane iyo wahuye n'ibibazo bikomeye nk'ibyo wahuye nabyo, ntago ari ikintu cyoroshye. Bisaba ingufu cyane, bisaba imbaraga. Ushobora gusangiza abumva radio Ijwi rya Amerika muri aka kanya aho wakuye ubwo butwari kugira ngo wature uvuge ibyakubayeho?
Uko mubizi ntago biba byoroshye cyane kuvuga ibibazo wahuye nabyo. Iyo uri umuntu mutoya ntabwo ndi mukuru ufite imyaka 34 ntabwo byanyoroheye cyane kuvuga ibibazo twahuye nabyo kuko nahuye nihungabana niko navuga nk'abandi benshi mu gihe mu myaka myinshi ntabwo nagiraga inzozi nyinshi z'ibyo nahuye nabyo muri genocide ku buryo mu iyo myaka myinshi nabagaho mu buryo bwo kugira ngo ubeho buri munsi ubaho ariko nanone utariho neza ariko ubabayemo imbere mu mutima wawe ariko ngeze muri Amerika gahoro gahoro kubera kuganira n'abantu bagiye bamfasha nagiye niyegereza abantu bampaga imbaraga no kuganira n'abantu benshi kugira ngo nasoma n'ibitabo binamfasha gukira uko umuntu akira ibibazo bimuremereye gahoro gahoro ntangiye kujya nandika niyandikira njyewe gusa mu makaye ko nafataga amakaye yanjye nkagenda niyandikiramo buri munsi ukomeze ngenda nandika uko numva merewe muri njyewe nza gusanga nanditse ibintu byose byambayeho gahoro gahoro numva umutwaro umvuyeho nibwo naje kubona ndavuga nti wabisangiza n'abandi ngenda nganira na bagenzi banjye ndavuga nti nereka abandi inzira nanyuzemo yo kumva ko kwandika burya nabyo birakiza cyane byaramfashije mu buryo bukomeye cyane nubwo byafashe imyaka myinshi cyane ariko byaramfashije bikomeye ku buryo ndetse ari nk'umutwaro ntuye kandi numva ari ngombwa cyane ko isi imenya ibibazo twahuye nabyo cyane cyane nk'abangavu nk'abakobwa batoya nkatwe ntabwo byoroshye cyane kuvuga ikibazo cy'ifatwa ku ngufu kuko ni ibintu bigoye no kubitekereza nabyo biragoye n'agahinda gakomeye muri wowe ibyabaye byose byari hamwe rwose numvaga ari ibintu by'agahinda nikoreye gakomeye cyane byonyine ufite abaho wabuze no kuba waragiriwe nabi byose byaragahinda kari hamwe n'uburwayi ufite urumva buri munsi nabyukaga mbona hari ikintu kinyereka ko ibyambayeho muri genocide yakorewe abatutsi ubwo ni nk'amahirwe no gusenga nagiye nabwo nganira na mama cyane turi abantu bizera twarasengaga uko dushoboye kandi nanone yanyigishije no kutangana kutangana nabyo burya kwanga umuntu ntacyo bikumarira ahubwo bikongerera kubabara kurushaho nk'ibyo nabyo byamfashije mu buzima bwanjye bwo gushobora kugeraho navuga neza ibyambayeho kandi byagiye binkiza gahoro gahoro ibikomere nari mfite ku mutima nagendanaga.
Konsore, wageze muri Amerika ryari?
Nageze muri Amerika mu kwa 12 mu 2001 ubwo ntihari mu ntangiriro kwa mbere.
Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu wumva mu buzima bwawe hari cyahindutse ugereranije n'uko wari umeze ukiri mu Rwanda?
Ngereranije n'uko nari meze ntabwo bimeze kimwe na gato rwose kubera yuko nagize umwanya wo kujya wo gukira wo kugerageza kwemera kujya aha handi nyine ho mu bibabaro ububabare nari mfite nkabivuga rwose aho ngeze ni ahantu heza cyane kuko ntabwo numva merewe hari umutwaro nakuye kandi numva mfite amahoro mu mutima numva mfite imbaraga kandi numva mfite icyizere cyo kubaho.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda n'Ikirundi. Turi mu kiganiro murisanga aho uyu munsi umutumirwa wacu ari Konsole Nishimwe wacitse ku icumu akaba n'umwanditsi ndetse akaba aherutse gusohora igitabo kivuga ku buzima bwe. Uvuga ko ufite icyizere cy'uko ubutumwa ufite mu gitabo cyawe bushobora kuzafasha abandi bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo nabo kwatura bakavuga kuko usanga hari ukuntu bigufasha mu mibereho yawe no mu buzima bwawe. Iyo uvuze gutya icyo ushaka kugeraho ni iki?
Nasanze kuvuga cyane ikibazo kuvuga bifasha nabyo bikiza umutima kuko ntabwo wabana n'ibibazo mu mutima wawe igihe cyose ngo uzabeho neza. Nabonaga ngereranije uko meze ubu n'uko nari meze mbere ntaho bihuriye na gato kandi no kugira kudata icyizere cyo kubaho nabyo ni ibintu bikomeye cyane guhora wiyibutsa ko uriho nubwo wagiriwe nabi ariko washoboye kubaho ariko mu gihe uriho ugahora wiyibutsa kubaho kugomba kubaho neza ariko nanone kugira amahirwe kugira abantu bakuri iruhande nabo baguha izo ngufu nabyo ni ingenzi nabyo n'ibintu bikomeye cyane nabyo byaramfashije ubwo niyo nabyo mbibwira abantu cyane rwose ko bakwiye kujya bagirira abegera umuntu wagize ikibazo nk'uwo akamwumva akamuha imbaraga zo kubaho no gukomera kuko ntabwo ari abantu bose bagira intege zimwe zo kuvuga cyane ariko ni ngombwa ko ugira umuntu uganiriza ukamwegera ukamubwira icyo kibazo byibura ukumva uruhutse no mu mutima wawe ukumva ubuzima butangiye kuko buryo hari igihe abantu bagenda ubabona bagenda hanze ariko muri bo kubera ibikomere bafite wagira ngo ukagira ngo ni abantu bagenda ariko nanone muri bo ibikomere bigihari bikomeye cyane kuko iyo uri wenyine uba uri wenyine nta ureba ibiri imbere muri wowe ariko njyewe inama cyane nk'abakobwa n'abadamu tubagize ikibazo kimwe n'icyanjye nzi ko nzi uburemere bifite n'agahinda ugira iyo wagize kiriya kibazo kuko bigusigira ibikomere bikomeye niyo mpamvu mbasaba buri muntu wese wagize icyo kibazo kugerageza kugira umuntu yakwegera akamubwira icyo kibazo kandi noneho n'abashatse bafite abagabo umugabo we akamwumva akamufasha mu gukira ibyo bikomere kandi nanone buri munsi akagerageza nawe gutekereza ikintu kimuha ikintu pozitive sinzi ko nabyita mu kinyarwanda kimuha ingufu zo kumva yuko afite ubuzima kandi ashaka kubaho neza buri munsi
no kwigirira icyizere
agahora yiyibutsa ibyiza kuko kenshi mu bwonko bwacu hazamo byinshi kenshi iyo wahuye n'ibibi biraza kenshi ariko njyewe buri munsi nibutsa ikintu cyiza kimpa imbaraga zo gukomeza uwo munsi neza nabyo biramfasha buri munsi
ubutumwa bwawe usibye ubujyanye no kuba warandujwe agakoko ka sida mu gihe cya jenoside bunajyana n'ubutumwa bwo gukangurira abantu kwirinda sida nk'abo bantu babana n'ubwandu bwa sida bo inama wabagira n'izihe
inama nagira abantu nabo bahuye n'ubwandu bwa sida ariko wenda mu buryo butandukanye nabo ni ukwiha imbaraga muri bo bakumva ko ubuzima buzakomeza biragoye nyine kubitekereza ko urwaye ariko nanone kuko biba byarabaye nta kundi uba ugomba gukora ikintu aho gituma ubaho neza ukibutsa ibyiza kandi nanone ukifata neza nabyo ni ngombwa burya kwifata neza si ukurya neza gusa no kwambara neza burya kwifata neza cyane mbavuga ni nko kwiyoza muri wowe ukazanamo ibyiza buri munsi ukumva witekereza neza nk'umuntu nawe kandi nanone bakirinda no burya nanone no mu mibanire yabo bahura nabo burya nabyo no kwirinda ubwandu bwabo gukomeza kwiyongera mu mubiri nabyo ni ngombwa cyane agakurikiza inama za muganga uko azimubwiye ariko at the same time akita nawe muri we uko ameze muri we kuko nibyo ngombwa cyane nabyo
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri iki gitondo turi kumwe n'umunyarwandakazi Konsore Nishimwe uherutse kwandika igitabo Tested to the Limit, A Genocide Survivor's Story of Pain, Resilience and Hope. Konsore Nishimwe, nyuma yo kwandika iki gitabo ibyo ari byo byose wagiye wakira ubutumwa butandukanye buturutse mu bantu bagiye bagisoma nk'ubutumwa umaze kubona akenshi usanga buvuga iki
nagiye mbona ubutumwa bw'abantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bambwira batikomera nanone bambwira bati kuba waragize imbaraga nk'umwana mutoya kuvuga ibyakubayeho ni ibintu bikomeye ariko nanone bamwe bakambwira nabo ibyabagiriye ko byabahaye imbaraga zo kubaho no gukomeza kugira icyizere cyo gukomeza kubaho abandi nabo mu buzima bwabo busanzwe muri Amerika nagiye mbona abantu nk'abadamu banyandikiye bambwiye ko bagiriwe ihohoterwa bagafatwa ku ngufu wenda mu buryo butandukanye bakaba bamwe wenda abenshi ariko ntabwo babaga barwaye ariko bakambira ukuntu babanye agahinda nako mu buzima bwabo bwose bumvaga barataye icyizere cyo kubaho ariko bakuba bambonye bumvise nuko mvuga akenshi ndi umuntu ugenda naseka bakabona seka bakabona nabyo ni ibintu bitangaje ubwo rero nabyo bya abenshi banyandikiye abamama rwose bakuze naho twenda kungana nkabona imbaraga byabahaye zo gukomeza kubaho nanone hari undi na messages z'abagabo rwose na bari umugabo wanyandikiye w'umunyamerika ambwira ukuntu yajyaga yahuye n'ibibazo iwabo mu rugo ariko akaba ari umuntu wari warataye icyizere yabaga yakoraga ibintu byo gutuma abaho ariko mu buryo butari bwiza afashe inzira yo kubivamo nabyo numvise binkozeho cyane nagiye mbona ubutumwa butandukanye bw'abantu bumva ko nabahaye imbaraga kimwe no mu mashuri nagiye njyamo menshi hari abana b'abatoya bo muri za segonderi bagiye banyegera umwe yaranyegeye bakambwira ibibazo bibabaho mu ngo zabo bateze bavuga nabyo nkumva nabyo ni ibintu bikomeye nkagerageza kubaha imbaraga n'inama nshoboye kubaha
akenshi abantu bahuye n'ibibazo nk'ibi bakunze gutinya kwatura no kuvuga ibyababayeho kubera ko baba batinya ko sosiyete cyangwa se abantu bazabashyira mu kato ugasanga hari ubwo abantu badashaka kubegera wowe iki kibazo cyo gushyirwa mu kato hari icyo wigeze ugira
narabitekereje cyane rwose buryo umuntu uwo ari we wese kuba ngeze aho ngeze ntabwo bivuze yuko nta ntegeze ngira ibyo bibazo byinshi benshi bavuga batekereza nanjye narabigize rwose narabitekereje ndavuga nti si ubu nimvuga n'ubwandu bwanjye nzagira akato ntawe uzongera ku hari abatazongera ku wenda batazashaka kumvugisha wenda babitekerezaga iyo uri nk'umukobwa utekereza kutazabona ugushaka ni nk'urugero nagize byinshi hari ahantu henshi nagiye nyura muri njyewe ntekereza byinshi kandi hari n'ibyo nagiye mbona gatoya bitewe n'uko mbwanirije nk'umuntu bisanzwe ntaranavuga n'ubuhamya bwanjye bwose bisanzwe n'ikibazo cyanjye ukabona wenda agize reaction zitari nziza ugasanga nabyo birabaye nk'ibimpungabanyije gatoya ariko nanyuze muri izo nzira nanjye cyane zo gutekereza akato no kuba ari nk'ibyo numvise nk'amagambo atari meza burya nayo nayo ashobora gutuma uhungabana kurushaho nabyo ni ibintu nagiraga ubwoba cyane
imyaka 20 irashize jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda iyo usubije amaso inyuma nkawe ukareba ibibazo wanyuzemo ukareba ibyakubayeho muri iyo myaka 20 uyibona ute
iyo nshubije amaso inyuma birumvikana ni imyaka 20 ariko burya ibintu twahuye nabyo ni ibintu bikomeye cyane nta munsi numva nta munsi ushira wibagiwe ushobora kutibuka ibyakubayeho ariko nanone mbona hari intambwe zagiye ziterwa cyane mu bintu byinshi bitandukanye nkurikije abantu bamwe ko bashobora gutanga ubuhamya kandi benshi bavuga ko bafite icyizere cyo kubaho bamwe benshi bariho ni mbona hari ibyateye imbere ariko nanone hagomba gukomeza buriya iyo wahuye n'ikibazo gikomeye gutyo uba ugomba gukomeza kugira gukomeza kwiyubaka cyane kuko ni ibintu bigoye cyane kuko njye nagize amahirwe yo gusigana na mama ariko harababuze ababyeyi babo bose kandi wenda bahuye n'ibibazo byose nk'ibyo nawe nabyo abo nabo uburyo bakira ntabwo bumeze nk'ubwanjye nabyo bifata igihe bivuze ko imyaka 20 umuntu yumva ari myinshi ariko si myinshi bizafata igihe n'ubundi n'abajwifu nabo hari abo duhura nabo bagifite agahinda bifata imyaka myinshi
tugaruke ku gitabo cyawe kuki wahisemo kucyandika mu Cyongereza ntucyandike mu Kinyarwanda kuko ubutumwa ufite muri icyo gitabo wabusangira n'abanyarwanda benshi bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo
kuko nari muri Amerika birumvikana nashatse kucyandika icyo ni cyambere kugira ngo cyandike mu cyongereza ariko nanone nashatse kugira ngo abari no kuko nagiye mpura n'abantu benshi batazi neza ibibazo twahuye nabyo muri genocide yakorewe abatutsi ugasanga umuntu atanazi neza n'u Rwanda uko rwabayeho cyane ibibazo twahuye nabyo nashatse ko bamenya neza ntabwo dushaka amateka yacu abantu bo ku isi atibagirana kandi nanone ubundi nubwo kandi ntekereza no kuzagishyira no mu Kinyarwanda kugira ngo nabo mu Rwanda nabo bagira ayo mahirwe yo kumva ibyo nanditse ku mateka yacu ariko nasanze ari ngombwa cyane ko hano nabo bamenya ibyo twahuye nabyo kandi ntibyibagirane
Nshuti muduteze amatwi iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kanya turasoza iki kiganiro muri sanga cy'iki gitondo ariko mbere yuko dutandukana konsole nishimwe ubutumwa wifuza kugeza ku banyarwanda kugeza ku isi kugeza ku bantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo bahuye nabyo n'ubuhe
ubutumwa nageza ku banyarwanda muri rusange nuko cyane mahera nko kubacitse ku ishimo rya genocide yakorewe abatutsi no gukomeza kugira icyizere cyo kubaho no gukomera no muri ibi bihe twibuka abacu ntibyoroshye no gukomera ariko nanone no gukomeza guharanira kubaho neza no kugira ngo amateka yacu ntazibagirane kandi mu buzima bwa buri munsi tugaharanira kwigisha urubyiruko n'abaturi iruhande gukundana kubera ko urukundo ni rwo rwabuze kandi urukundo ni ngombwa hagati y'abantu kugira ngo abantu babeho neza mu mahoro ndumva message yanjye ku banyarwanda ariyo kandi nanone ku isi nifuza ko buri muntu wese nawe ni nka byaba kimwe gukundana kandi bakirinda muri mwese akirinda gukora ikibi kuko ikibi burya Imana yaduhaye imbaraga ubushobozi bwo kumenya ikibi n'icyiza buri muntu wese akwiye kujya kureba ku cyiza akirinda ikibi kuko byose bizitugiraho ingaruka nyinshi cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi no mu mibereho yacu buri muntu wese akwiye kujya areba ku cyiza uko biduha kubaho neza mu mahoro no mu byishimo.
Konsole nishimwe igitabo Tested to the Limit, A Genocide Survivor's Story of Pain, Resilience and Hope. Umuntu agikeneye yagikuraye.
Ubu umuntu agikeneye ubu ngubu nk'aba muri Amerika cyangwa no cyane mu Rwanda. Mu Rwanda ho ntabwo nari nashobora kukigezayo cyane ariko nashoboye kukigeza muri Kigali Public Library ubu ndashaka kugerageza kugira ngo kizajye muri bookstores muri za magazine z'ibitabo ziri mu Rwanda ariko abari abashobora kukigura bakigura kuri Amazon amazon.com ubwo ni online.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ikiganiro cyacu muri isanga cy'iki gitondo naha gihumurije nagira ngo nshimire cyane Konsole nishimwe kuba wagize umwanya ukaganira natwe muri iki gitondo.
Murakoze cyane kuntumira, ndishimye kuvugana namwe.
Urakoze cyane nawe hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze mugire umunsi mwiza.
Remembrance. The light. nkabona
nanje nkabona
urumuri rutumu gasubira munda imiti migasubira mu bitereko
kuri radio inshuti ya bose ku murongo wa FM 88 bice bitatu ikigali mushobora kumva radio yacu mu gitondo iminsi 7 buri cyumweru guhera isa 12 za mu gitondo mwakumva kandi ibiganiro bya radio yacu ku mugoroba ku wa mbere kugera ku wa gatanu guhera isa 1:30 zo ku mugoroba ntimuzacikwe turabararitse ni kuri radio inshuti ya bose ku murongo wa FM 88 n'ibice bitatu ikigali
listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.